sonke sesike saba semngcwabeni. Ukulahlekwa ngothando wethu, umngane wethu, uzakwethu. Futhi lezo inkonzo zisikhathi esemqoka sokumukela ukudela, ukukhulula ubudlane bakho nalowo osehambile. Angikubingelele, phine ngamukele futhi engosini fresh. Ngingusibalo Bethi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Yebo ngiyazi, kuyinto engemnandi ukuthi namhlanje sithi siqala nje, sivese sikhume ngomngcwabo, into engenhle kangaka. Kodwa mlaleli, hlala nami ungasuki. Kungcono ngoba sizokhuluma ngokuvuka emva kokufa. Futhi, kungaleso zathu esenza kube nzima, emva kokukhala silila abathandayo bethu, kade singabe sacabanga ukuthi kukhona novuko ngena Jesu. Eyokuqala kwabase Korinte 15 verse 4 kuya ku-8. Nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwembhalo. Nokuthi wabonwa uKefase, wayisebona nabayishumi nambili. Emva kwalokho wabona ngasikhathi sinye ngabazana abadlula amakhulu ayisihlanu. Iningi labo lisekhona kalokho. Kepha abanye sebelele. Emva kwalokho wabona uJakobe ngasemumva, wabona ngabapostoli bonke, ekugcina kwabo bonke wabona nayimina enjengozelwe engakabi isikhathi. Hlezi uyayazi indaba yokuthi abafundi bathwala kanzima kanjani ukuqonda nokumukela ubuqiniso bendaba yokuvuka abafileyo. Kwenzeka la ey'nhlozini zamehlabo bekuye namakhulu amaningi abangcwele. Kodwa kwakunzima ukuyiqonda le ndaba kuleli bandla. Manje khumbula ukuthi uPauli ubhala abaseKorinte esikhathini lakhona. Babe sebaningi abengakuphikisa, kodwa bakuphikisanga. Ngakho ungalenzi iphutha, ukuvuka kwabafileyo kuyiqiniso, kukhona. UKristu uvukile. Indaba ezinhle lezo ngoba kuchaza ukuthi uma simethemba siyovuka naye lusukulumbe. Ayibonge Nkosi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le-devotion e-fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.